What it do, what it does. Welcome to another episode of the Sanity Loop. It's your boy, Kasioka Fuego, aka Daddy Longshots. Niko hapa na the crew.
Celine, the heavy mama, is here to stay.
Yeah. Enjoy with your guy, Nathan, kama kawaida.
Mr. Fix It.
And it's your boy, Nando Molo, aka Dono Molo.
Oma trailer. Anyway, karibuni sana to another episode, manze. It's been a long time coming. I hope you guys are good. So in today's episode, we'll be discussing a very important topic.
True.
Do looks really matter?
Yeah.
What do you think? Let me throw it out there first. Moment of silence. Do looks really matter?
In every aspect, be it work, relationships.
Do they really matter?
May I say one thing?
Yeah.
Before to end the episode.
Mm.
I just want to say that we are all fearfully and wonderfully made.
Hapo kwa fearful manze ina ka tricky. But anyway, I get
yeah,
it.
Like at the end of this episode, it was catching a lot of fans like Julie that, oh, manze labda I'm ugly and all that.
Mungu, that is.
Yeah.
I mean, we're all beautiful.
Yep.
Yeah. Kuna nyato na macho na kuna nyato na akili.
So just say maybe alafu wajicontradict hapa.
The man should be your disclaimer.
Yeah.
But mimi nasema look, history looks, it's relative. Beauty lies in the eyes of the beholder. And of course me kenye mimi naona ni beautiful. Ray ama Ned ama Celine, yeah, hataona ni beautiful. Unaona? So I think it's just relative. And as much as mimi niko na like type per se ama like someone who nikiona na eh umse ameweza haimaanishi hiyo ndo standard where as a person unafaa
kuwa.
Mimi nikikaa alafu kwa hole kuna na siku treat nikawe ni beautiful of exemati
oh, oh yeah.
So me even don't feel they really matter, but it's relative. Not everyone has to like you, not everyone has to see you as beautiful.
True. Kwa aspect ya relationship na feel like matter in you. Mefikele is ya kila mshia na asema ya oo tunataka looks lakini in looks tu nataka mtu kwa relationship kuna tabia, kuna personality, kuna vitu more.
So uno na personality
but
mi enye minapena
panema kwa ground
ngoja uogopi manze uende na super manze uende na msupa wako manze kwa crew alafu anze kuuliza eh manze wao umekuja na boys wako
eh wanzange kumwambia mbogi limkata
ah same eh watu wanapia pressure what the friend thing wewe fikiria kitu hii na kufurahisha kama dema na kubamba hata kama si type sama best yako nani anakulao dema ndio
kwa Allah si
kwa nini unakula tu
ama mnamkula na mbogi.
Okay, relax.
What?
Calm down.
Mina, <Yeah. laughs> yeah.
So that deep.
Mina agree. Na ne da basho mio. Apo buisho. Apo buisho na ne da milo.
Na wote kwa kina mimi half. Lakini na mimi kadi kabisa.
Story ya kudishiana mimi sijui. But ni asema one thing ni enye like kwa hiyo relationship personality ya msendo itashikilia. Asi wengine hamjui vile wewe unamjua. Ukiwa indoors kuna vile manze mnasikiza nangu unaona wa umse na ni understand mimi na mu understand vile sisi understand mtu mwingine. Kudishi unaweza dishi mtu na kasi juu ya jinsi.
So that's why it looks like matter in terms of relationship ile mimi na feel.
Well, yeah, that's your perspective.
Yeah, but cool. I also think that yeah, it's relative for sure. Ni according to wewe mwenyewe. Juu huwezi kuwa na mtu ati juu ati lazima akue attractive kwako. Like ukimwangalia, you should be attracted to them. Isikuwa ati tu ni juu ya looks ati yeye ndiye ule mrembo kabisa. Because honestly, let's be honest. Kuna watu
hapo kidogo umenicontradict. Ati unasema lazima akue attractive lakini like
tunasiko to you. Because you can't be with someone who you're not attracted to. You get?
Basi hiyo ni looks basi.
Hapana. Mtu anaweza kwangu maybe wewe una date dem mimi naona eh huyu dem ame beat like okay tumesema kila mtu ana but kuna hiyo that's my opinion anyway. So I feel like lazima ukue attracted to the person and it doesn't matter what other people think.
Okay,
sure.
So for you feel like looks matter for you?
You guys mna confuse. Kuna looks na kuna attraction.
Eh, hapo ndio nilibu clarify kidogo. Hata mimi
kukua attracted to someone, maybe kwako wewe unaona huyu msia kaipo Selena na date msia ame kidogo
ameba,
lakini mi kwangu nikimwangalia silali sikuli siwezi kosa. But that's what I mean by being attracted to someone, like you get looks won't matter. Umeelewa difference?
Siwacheniangushe perspective. Well, for me looks don't really matter, but they come as a plus. That's a plus for me, you get? As in, I'll fall in love with the character. Okay, I fell in love with the character. Shout out to my girlfriend. Fell in love with the character first. I fell in love with her brain because of how she thinks. And then I fell in love with her personality. Her face just came as an extra. That's a bonus, you get? It does, but there's usually okay. I think listeners najua in their minds there, when you look at someone and then you see someone as part of your life, you definitely see the face value first, right?
Yeah, for sure.
Yeah, so definitely, like, in as much as like we'll say like we all fall in love with character first and personality, but it's also come after you've seen, you get?
Yeah.
After you've seen and umeona. Hii ni kitu tunaweza work nayo. Mayfield. Ama hii mnaonaje? Mimi naona sijui kama na digest point
yangu. Wacha niwaambie. Kiplan ni looks matter. Juu acha nikwambie. Okay, tuseme unaona dem hapo IG umemdm. Hauja experience personality yake, wewe umemwona tu vile anakaa. Maybe kwa umemwona tu hapo Insta stories, whatever she posts and all. But what you saw first was how she looks. So in a way it does matter.
Hata before Lex, like, you to your point, nilikuwa nimenotice yenye tunaji contradict
sana.
Ni kama like since tunaona hii topic ni inaitwaje controversial, tuna work on action. So mtu atakuwa mood tunaita aseme
looks really matter.
Basi lakini mimi nasema hey, matter for me.
See, we wale madem tuseme ni saa wool looks like DM yao. Si unaanga first unaona yenyewe
ndio. Ni picha tu.
Unaona tu ara kulele stafuli in our previous episode ulisema ti unaonanga personality ya mtu ndo unamlike. Utaonaje personality ya mtu before the look?
Exactly.
Because it always starts with the eyes.
Yeah.
Una macho inaangalia inapenda, then moyo sasa inapenda.
But do you guys what you want to say? Do you think you over it looks like unapata yes tumeiangalia hii
for sure.
Alafu una kampona mazale mkisapoint.
Yeah. Mtu anaweza kuwa na ka
mtu ana
painting
lakini roho chafu.
Hey. Looks really matter. Like unapata ni ujeo na ngawa wala shout out to the single niggas. Mademo wame go value kole machali wako single. Wameangalia umse yanaka all, ame tick all her boxes. Nini, but maybe ule chali mwenye ume overlook akona boxes zingine zenye ujeona. Lakini juu umse umangalia look zake umefanya umepiga.
Bele uko willing to compromise ndo umse like a feel like and all that.
Juu ya look.
Mi niko na swali kiasi. Looks hapa tunaongelea physical appearance.
Yeah, for sure.
Kuna looks.
Because mse mwingine anaweza consider looks ka luku.
Oh,
forget. Okay, anaweza consider looks ka like angalia umse na ka ako maweng.
Hizo ni accessories.
Yeah, but sio ni look bado. Like looks needs more of sight.
Actually, I think your point.
Makes sense. So it's more
physical. Actually, na makes sense juu nilikuwa niulize. Wajua wasi usimanga ukipata dondo.
Hiyo ndio sabuni. Pesa ni sabuni.
So saa hii pia like ukipata dondo inakukolea unakaa way better. Ule manze vile mimi nakaa saa hii bila dondo. Nikika in the next 10 years.
Danganye, msidanganye, lakini msidanganye.
In the next 5 years. Check out my IG.
Mnasikia toko na followers wako na 6k, unasema in the next 5 years check out my IG. 6k.
Labda for sure. Manifestation.
Ujaangalia?
Anakumanifestia.
Okay.
In short, nakuambia go for hizo selini pale IG. Anyway, but I get your point. However, this is what, as in, acha to base argument yetu na straight up facts. So, acha tukue na balls. Do looks really matter? For me, I'd say yes.
Yeah. Mimi nasema, actually, they do.
Selini?
Not really.
Is it a yes or a no?
Let me ask you, what are the to the niggas, ile home sema they do.
Yeah.
Tuko kwa bar. Tuko kwanza number 7 ile ya ile atao. Ile
number
7. Number 7.
Kumona ule dem painting amekapo. Dem maybe hapo type yako amekae wote wanakunywa cocktail.
Savannah ni nini?
Unaenda kukana nani?
Acha sasa ni throw a spanner into this question. Aya, uko umekata maji ama uko sober?
Wacha tuseme. Umekata maji.
Utaona kila mtu akiwa fit.
Exactly. Oh. You see, so looks matter.
Yeah, exactly.
Uko sober.
Hata uwe jikontradict.
So nimeona painting amekaa pale. Najua si type yangu. As in terms of say probably mnapendanga ma dark skin yani light skin.
Oh, you're a dark skin nigga.
I don't know, but I like my things melanated.
Okay.
Anyway.
Okay.
Black is my favorite color. Anyway. Hey, we're selling manzo sinimade.
Kidogo
to a dagger manzi. Anyway, yeah. Definitely I'd approach her because my sight saw that she was looking good. You get me?
Yeah.
But alafu anze sasa shida ni usikie ni mwitamani ameanza kuongea na accent. Ama ako na base. Unaona? Sasa hapo ndio looks unaanza kubakara kwa looks.
Si, but
si kila mtu ako na type. Unagat?
Ah, si hivyo Drew.
Sasa wewe
tunajikontradict.
Acha nikwambie. Mimi si eti okay, me I was hiyo nilikuwa nataka ikuwe joke but inaonekana imekuwa bad joke kwa sababu
lakini zii ngoja. Shout out to mademu kwa na base. Wana sounding poa. Mimi siezi
tu na dem yuko asinga. Shout out to watu kwa group video.
Wale. Watu wanapenda watu wanaimba kwa future anyway. Sino baya. Thing is this. Definitely we all have types, right? So mimi kwangu mimi nikisikia ameongea na base na ako na base kuniliko na shanga mimi ndo nitakuwa mwanaume kwa hiyo relationship ama ni wewe. Anyway.
No,
so if it ever gets to a relationship, mimi nasema that's about me. It's not about you. Okay. You get? It's
yeah,
about
sure,
me.
That's your opinion.
Selina sikia kuniuma. Anyway. Yeah, so
unanichomea kwa listen.
Mimi nda backtrack. Mimi na kuadvertise. Unajua hivyo ndio watu sasa wanaenda kukuchambua.
Anyway.
Inaitwa guerrilla marketing. Anyway. Yeah, so mimi nitaona naenda na ananiambia my name is Jennifer. Hey bro. Eh,
mimi
naweza kwa po. You say what? My name is Jennifer. Mimi ndamwambia manzee tu birth certificate ni confirm kana ni Charlie ama ni dem.
Ama ni
Jennifer. Manzee trans.
Kwanza ni kweli manzee.
Anyway. Point yangu ni definitely my sight was first. Then my heart was second. My heart didn't come first.
Okay.
Next time tutaanza video polls. Kuna watu hapa. Anyway, but yeah, for me, yes, my sight has to start. Because if I was blind, that would be another case. You get
what?
Yes, okay. If I was blind, that would be another case. Because, as in, I'm trying to show you that looks really matter at first.
Yeah,
at first
sure.
Sight. When you see someone, definitely, yeah. You see the face.
Hey, I feel like looks like
favorite. Actually, ime nipe idea, ndafungua blind club Nairobi. Mali watu wanaenda wanaongea kama wamekuwa blind.
Yeah, kusha
kwa nastafika wa Netflix. Wali kuangale kwa sewa nachapiana.
Love is blind.
Love is blind. Yeah. Kwa po wajule, mnachapiana kwanza mnajona.
Before exactly, exactly. Hey. So, unaona, ndoko mana na pull out. It looks
no,
really matter at though, first sight.
Tunafaa ku-stage pia hii question. Bado ni ambiguous. Looks matter in what? If it's in a long time relationship, they don't.
Thank you.
Yeah.
Okay. Yeah.
But if it's in like quadrated to me too, they do.
Okay.
Short term.
For sure. Yeah, una get. Sure. So, pia like, you know, by a question, you gonna like go double edged.
But okay, but let me bring it back to you. Umesema in a long term relationship.
Yeah.
Kwani super ama uchali mwenye uliona mara ya kwanza? Au kumuona ulimfikiria tu alafu akakuja ukaanza kupenda personality.
Lakini wacha niwaambie hizi vitu hazinanga formula like ikifanyika imefanyika. So me what my first point was you have to be attracted to the person first. Ndio ujue hata unajua mtu anaweza kwa hakika. Okay, hiyo inajicontradict.
Lakini
sema tu sura
person. Unasema you have to be attracted to the person. person. Mm-hmm. Don't you feel like unaweza kuwa attracted to somebody you didn't expect to? Hey, like maybe umse yani hata tick any of your boxes.
Yeah,
like all of a sudden tu unapata wewe nimepata tu nimejibia
in terms of the
physical. Nasema hata physical
unapata nasema yeye haizi kuwa na contradict the personality alafu
yeye. Mimi nasema hata physical.
Kwa sababu najua naweza kuwa ati mimi kwangu lazima mtu akue respectful.
Yeah.
Roho safi to be honest sisi tukao mtu akona roho chafu sijui tunaenda restaurant anaongelesha. Hapana sipiani type yangu hapa. Hapana.
Tutujue.
Yeye ni yako
sio. Exactly.
Type yako sio.
Eh, si ati
call you pit.
Keep in to general but you must be respectful.
Respectful.
Yeah, ready.
Yeah, so.
As I was saying, ulikuwa unasema ati unaweza ku attracted to someone lakini but then tuseme hata in terms of looks hatik hizo boxes. But wezi sema ati hizi boxes zinge, cause definitely hizi boxes zinge ni personality.
Yeah.
Haiezi. So you have to, as in, ni arasiji by the way. Niko confused.
Iko confusing. Mm. But get any aspect yangu. Since we
but
all
honestly,
have...
But honestly enyewe, looks matter.
Since we really? All have, since we all have, we are all blessed with the fifth sense, that is sight. It's only right to understand that whatever we see, we are attracted to. We start by attraction by the eyes. Okay, we fall through attraction by sight once. Yeah. And like those who do not have that fifth sense, for them they fall in love with someone. Ama they are attracted to someone by either voice or the other senses. Voice, touch. Like yeah, exactly. No, no. Like as in unaona sasa na try to narrow it down to they actually looks actually really do matter because the first thing you encounter is through your eyes. Mini feel.
Yeah, mina feel mbaya.
Manze, I hope ija fanye kwa so philosophical but I no, get me understand what it yangu.
Makes sense.
I don't know sema like pia to add on to that. Ni kama like sauti soul. Swali mba ile ngoma ya Melanie. But ni hapo si wote like sio kuna super. Wangapi wako na like the Melanie
ile ya kitu
ngoma. Unaona? Ni opposite mmoja peke yake. But hawa sio wasio na ingia busy at home limba ngoma ya Melanie lakini kuna mali ya Melanie
kuna mali skin.
Like unaona hiyo ilikuwa tu kuchachisha.
No hate even not.
So ni true. Because like aondo like vile nsema to looks ni relative. Yeah, aliona like as much as we are glorifying the
melanin
I manishi ati lazima
na ipende.
So pia so pia wewe hata kasi unatusikiza. Of course like hii topic ni hard but ufike kusema ati ah mimi yenyewe niko na type yangu kuna msee napendanga like hii look alafu sema ati ah ndo msikae mzee acha niende tu mtu mwenye hawezi
ndio niseme niko open minded.
I always make sense.
Mean short like when someone walks in the room like you like kuna tuseme two people wameingia now for you guys mademu wawili wameingia kuna moja ataingia huko like where like you want to get her number and all cuz that's what you've seen. Kuna mwingine ataingia huko like ah no cuz acha si hivyo anaweza kuwa ni mrembo lakini but wewe kwako
kwako si mrembo vile
true by the makes sense. Ndio unapatanga kuna wale mademu wa rembo hadi ile point yenyewe sasa sawa wakati yangi
hello watu ni waoga
ndio watu sasa huyu
hiyo mnakuwa ni
No, but anyway, point being like point blank, it always starts with your eyes. So then it goes elsewhere.
I think the topic me open and shut. There's nothing you can say. Like, I don't think we're doing it. I'm a nerd or anything.
Niko very confused.
Msijali tunaweza
hapo anyway for sure. According to everyone, looks do matter.
Yeah.
Leonard sema tu kweli.
I sure
no, the reason pia wewe mwenyewe ukatai hiyo point outright ni juu unajua kuna ile percentage Yeah, looks amazing.
Yeah. 90% ama 98%.
Ni 50-40.
Yo 10% imeenda wapi? Umegawia nani?
10%
ina float.
I'd also say, kind of like to the listeners, mnaweza tupea points. Maybe yeah, kuna mtu yeah, pia wewe unaona like does do looks really matter or not? Junikasi wenyewe tumekata kubali.
Tweet of the week.
Okay.
So kwa hii episode hata hii tweet 99 ili kwa tweet ya niggas dating women bodies and women dating niggas pockets. Then you all wonder why relationships don't last because guys are not genuine. What do you guys think about it?
So unaona sasa hiyo na fall kwa story ya attraction. Unaona? However,
is it true or false? You know inafanya hata relationship kazi kwa jini juu. Huwa mnokijua dog na mimi ndo kunokijua mwili.
Sasa unaona the reality aspect of it. That's how it happens. Hatuwezi dodge your story. However, like
but it is a dodge.
Could dodge aje.
Juu. I'm smart. Mbona date them for her body? We can dodge it.
Hadi Ed Sheeran aliyeimba I love me the shape of you.
So Ed Sheeran akiimba hivyo lazima usimfuate.
Ah, wewe una ngoma iko na views ngapi? Wona.
Because it's Ed Sheeran.
Ah, no.
So you guys muna agree. Kina ninafanya relationship
of course.
Mostly yeah. that's
just,
what
happens. That's just an aspect. Yeah. Isn't kuna vitu
sana.
But hiyo ina make sense. Mm-hmm.
Yeah. Hiyo ndio ilikuwa the topic of the week. Kuna kitu mchana za kwa DC.
Say it with your chest. Yeah. Looks matter.
Mimi nimesema we are all fearfully and wonderfully made.
It's true.
At the end of the day.
Yeah, it's true.
At the end of the day usikie kwa kio alafu unafikiria wewe ni mali. Kuna wasibele pia ukapoa and they think they are ugly.
Exactly.
So you're like missy lady.
Trust your own source.
Yeah. Mm. Actually be self-aware. Be self-aware. Juu at the end of the day looks kitachapa duniani. Unaona? Kwangu inaweza kuwa ya maana but kwako haifai kuwa like the standard
of proof. Yes.
Yeah.
Well, mimi
nitamali kitu nimekumbuka kwa Bible.
Yeah.
Nani alingoja 14 years for Rachel?
Ni Jacob.
But picture it this way. See how they all were twins, ama?
No, but
Alikuwa twins.
Alikuwa sisters. Yeah, aligeuziwa after 7 years.
Oh, alienjoyiwa.
Akapata Leah, then he worked for another 7 years to get Rachel. So, hii kitu imekuwa hapo for a while.
Lakini mzee wao madem bana. Mzee yani alipata free labor 7 years.
How do you wait for a woman for 14 years?
Hey bro, what uko na patience?
True love.
Hiyo ni kitambo. Wewe kama uwezi fanya hivi.
Mimi nimeuliza unasema.
Ngoja lakini acha niulize swali. Junyi mmesema hawakuwa twins.
Walikuwa sisters.
Mzee alipewa mdem different na akakubali. Na aliona
due to the tradition mtoi angeolewa before the older sister.
Hata saizi possible.
So ndo maana lengo lazima uchukue older sister kude kuendelea. Because like the reasons why stuff like this happen is your IG. Ingia alafu na unatoka msupa hapo ushaanza kusema udeme na mngojezi miaka zote ama ni slide.
Sijui kwa nini
nashuku. Yeah, times imechange.
Sijui kwa nini nashuku. Wakizindo walikuwa watu wa kwanza wa Jacob na Lea.
Wow. We'll see the you part.
Wow.
But anyway.
Yeah, I think that's all.
Yeah.
For this episode.
Mi parting shot yangu ni you have your own eyes. You have your own heart. Choose which one falls in love first.
And
is it your eyes or is it your heart?
Yeah. Yeah.
Brain, usiende hapo tu na.
Usifuate mbogi kane.
Usikwe mtu blood fucking.
Usikwe mtu blood fucking.
Anyway, guys. New week,
new vibes,
new grind.